человека. Amazika kenkavye kamala, kamala kenkavye kamala. Amazika kenkavye kamala, kamala kenkavye kamala.
Nakakana nafuna wentula, nsobolo kwetegereza nga ngamba nti osanga kyendaba kiringa ekifu. Nanyogoga nga nabuli kafunda mwempita, bakukulisa kunewala. Katugambe kyenalindaba eno mu nsi yange. Ebigambo bingi byayita nga tewali kisaasira, nze omutima gwange gwaluma. Oh no, kati njoya kwekweka manya kukyusa nfune y'amapya, ngende ku kazinga ewatali anjeya, osanga oba embeera eriteka. Tetwalina bigenze n'ekyeya, buli kigenda mu maaso sikyebeera. Sirinawo kyakwekwasa, nzikiriza wansala, 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 wansala. Ebintu byewalinga weeyama wabilekawo n'ototya, nogenda n'ofunayo omupya. Kasuubire nti wakuta, olinywerera kwoyo nyabula. Zeka nzikirize nti wansala, wansala, wansala.
Gamala,
wena kukwasa obwesigwa, mu bye nasuubira temwali kwejjusa. Kati ndi mu maziga gweyo weesesa, lemye hope nga gwolina tomuzanyise. Kino ne mu byafaayo kirisomebwako nti n'owaabaayo omuntu eyasuula eyali amufaako. N'essuubi ne ligwawo wuwo, kukungula juletinga bravo, ne gwe walonda kufitinga byebyo. Leka nsuubira talimuzikira mu nsana yange, agambe wansala, wansala, wansala. Ebintu byewalinga weeyama wabilekawo n'ototya, nogenda n'ofunayo omupya. Kasuubire nti wakuta, olinywerera kwoyo nyabula. Zeka nzikirize nti wansala, wansala, wansala.
Umanyi ku nsi ya Katonda bitera okubeera ebintu bibiri ebitambuza ebiwangaza omukwano. Ekisookera ddala bubeera bwesigwa, ate ekyokubiri bubeera bugumiikiriza. Bw'oba wasalawo okwagala omuntu naye n'akwagala back, kiba kitegeeza nti yakwesiga n'ak'omutima gwe.
Remember where you got it first. www.djericom.com.